tanga, sio mtoto wa mbaka la. Mwambie mapenzi kwetu ndo yametawala. Nitampenda yeye, nitampenda mamae, nitawapenda ndugu zake, nitampenda babae. Nitampenda yeye, nitampenda mamae, nitawapenda ndugu zake. Nasema my sweet banana, yeye ndo mrembo mwenye sifa na vigezo. In my heart, yeye ndo mrembo ananifaa. Nitampenda yeye, nitampenda mamae, nitawapenda ndugu zake, nitampenda babae. Nitampenda yeye, nitampenda mamae, nitawapenda ndugu zake. Nasema